Beat Records material, baby.
Cologne, harufu yako Cologne. Cologne, uitaji tena Cologne. Cologne, jasho lako Cologne. Cologne, uitaji tena Cologne. Caribbean, Caribbean, Caribbean.
Mama, soon, soon,
yeah,
soon.
Nilikwambia ndoto, nikakwambia msoto, nikakwambia nilipopata, nilipofunga goli, na sikuficha nilipokosa, niliposaga soli, na ukuwahi kuchukia wala kuwa sorry. Mama zuri baby, una busara crazy, ni vizuri atazuri atarisi mpenzi. Na baba zuri baby, mina utu deadly, ni vizuri atazuri akirisi mpenzi. Kwa wote wanafiki sini Boko Haram, umbea wakileta wape sura sanamu. Ujumbe siandiki mana sina kalamu, kilio wamesubiri tumeleta karamu.
Cologne, harufu yako Cologne. Cologne, uitaji tena Cologne. Cologne, jasho lako Cologne. Cologne, uitaji tena Cologne.
Caribbean, Caribbean, Caribbean.
Mama, soon, soon.
Caribbean, yeah. Ayo, lengo langu nataka uzibi mwanya wa mapengo yangu, ili nibadili mienendo yangu, ni wewe ni kufanye kuwa tendo langu, upendo wangu. Kama una ugua mamis toki, napiga pasi na fua na miss choki. Juice baga na cheese kwa mishkaki, natoka shavu kwa baby so six packi. Naringa paka mademwa na nishtaki, kitambi paka machizo na niswaki.
Caribbean,
it's me my nigga with you my nigga. Mina weni wana sana baby you my nigga. Nigga is the boy with the flow. Rome takatifu ndani atuongoze ala. Promise, taratibu ntatimiza promise. Nikiwa na kukisi kumbuka promise.
Caribbean, Caribbean, Joe Caribbean. Caribbean, Caribbean, Joe Caribbean. Cologne, harufu yako Cologne. Tena Cologne, Cologne, jasho lako Cologne. Cologne, uitaji tena Cologne.
Caribbean, Caribbean, Caribbean.
Mama, soon, soon, soon.
Caribbean,
soon, soon, soon.
Caribbean.